Umfanekiso wesibini. Sesitshilo ukuthi kwasekuqalekeni uYesu wayeselekho ekunye noThixo. Yena udale konke okukhoyo kwindalo yonke. Wenze bonke abantu nazo zonke izilwanyana ezisesibhakabhakeni. Indoda yokuqala nguAdam, yena wabiza umfazi wokuqala ngelithi nguEva. Ngelo xesha bekungekho ukugula nokufa. Bekungekho nto imbi ikhohlakeleyo, kungekho ukubulala nobudlobongela nokuntshontsha, zingekho iintlungu neentsizi. Konke bekulungile kunjengoko kudalwe nguThixo.